Ɗo yo studio 80 keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗi ɓawno e jaam hannde alalbaare noga e jeenayyi lewru mars hitande 2017 sappo e jeɗɗi yamde jaɓɓori masidi ma capanɗe nayyi e joyyi. Ousmane Niali Bouɗɗo kabaruji ɗo sewidi mbuto ɓogi jande to ɗum kumbitede wiide sakiraɓe hannde yo ñalloma tata ɓo baddu o pelle tati joƴƴinama beetako o fa puɗɗi golle le baddu o haala aja wadde eko woni lemu an eko hebbini haala si fecci hawruɓe baddu o ɓe. Batu o fuɗɗi beetako haala rewɓe yannaɓe kañe heɓɓe torraji wattude sahangal wonno e juuɗe haalama. Fedde ka fondi holli wiide waɗoɓe ɗi golleji bondi ana kani sarede tafon de haala dewrintinal haale. Laamu hakkundejo ana hani joƴinede janngo tumbutu e tawde ni pelle murtuɗe. Hono fedde sijiya kolli wiide laamu o joƴinta laamu hakkundejo si ni waɗa himmeji maɓɓe ɗi. Moussa Balo oyo almami misside Misa Bugu Balo Bugule commune jeego ɓo Bamako bandiji karɓe ko yonki muɗum hanke fa li galle muɗum yambe yaɓereɓe gatti hoore makko nenno on wattu hanke ɓe kolli wiide bomɓe sumbu caami dow dakode gendarme en ɓulli kisi hedde kerol Mali e Burkina. Ɓe kolli wiide gendarme en ɗiɗon kedde ken goto anda ko ɗo woni sakiraɓe ɗi woni sembe kabaru ɗi. Bisimilla moɗon heɗade e studio 80. Ñalloma tata ɓo gonɗe hannde e batu o pelle ɗe puɗɗi golleji beetako pelle tati joƴina arandere nde daronto no jaam heɓirte ɗiɗe ɓerde daronto dewrintinnal tata ɓerde nde daronto gotu mbaku leydi meɗen ndi. Le batu o haala aja wadde kañe eko woni lemu an eko hebbini haala si fecci hawruɓe batu o ɓe fa ɓeydiroɗe nafaamu keɗɗen Ousmane Diko e Mahamadou Samaseku.
Honono aadana e calɗi tuggo batu o faabato hono heɓude kawral dow aja wadde golleji pelle ɗe fay jaarali yeeso wadde poccodiral haala ana heddi. Key aɗa sema wi haalaji dow kabaru aja wadde yo ƴoɓe le région ngaji sahal warɓe ɓe tan kani haalde haala mum. Keɗɗena Mamadou Samaseku.
Yo sisle mo gubal sema ɓuuri fof huncande hoore yo dun goto sisleji batu o e kañe nder talkuru kawral ngal. Yo sisle hande huncanede hoore ka e le wattangol hakkillo sifaji muɗum yoga saabi bangal amen kay sikki wala yo kabaru jeeyaɓe oɗon nokku momin noddirta aja wadde. Woɓɓe na mbiya ɗumno sahal leydi Mali ndenno ana hani dental yimɓele tumɓe tottodira hakkillaji dow kabaru muɗum. Hono ni e lewi yimɓele yoga yo kabaru haggitere laamu yo sifa daranade kabaru région muɗum ndenno yimɓele jaaɓele laamu kay hana fe rentinede nder golleji kabaru jogolal sahal leydi Mali ma nokkuji aja wadde.
Wadde Mamadou Suka e Mali yaggini kabaru aja wadde hana laatade politikaku. Secrétaire général makko Abdul Karim Maiga aja wadde yo nokku kertaɗo tan noon.
Kabaru miijoji sukaɓe dow kawral gotum maku dewral jam e deƴere e ley faamu sukaɓe ɓe aja wadde na honno jatede hono ne inde nokkure dina sifaji kabaru politique hono Bele Dugu Kene Dugu Albilal Soudan mo Tumbutu na ngallure SKN ka wakkati joni o aja wadde nawtere nder kabaru politique na wawi sambinde hello nder gotumaku leydi ndi e hakkille amen kay feccugol leydi ndi hana fe memede wakkati joni o saabi dental hani huncanede hoore tafun fadde miijoji goɗɗi nder dental kanɗen dawrude ko warata ko yalla patti ko heeɓi leydi Soudan ko heɓa en saabi ndi kay yaawi feccere sanne ndenno e ley dental eɗen mbawi huncande hoore ko heewi dawrude kala ko wawi gollede.
Ono heƴaɓe plateforme ɓe ka kolliti kabaru aja wadde ka wara ɗum ɓuuri horsude hannden e wi maɓɓe ko ɓuuri horsude yo heɓande tiiɗalaji kabaru kidal. Keɗɗena Mamadou Samaseku.
Aja wadde yo kabaru nokkure leydi mo jogoro noon maɗum banggal finatawa wona caɗele ka fay somi jeeyaka nder aja wadde wona fi jaɓowo no politinkoɓe ɓe jiɗi jogorade kabaru muɗum ɗum yo go'oɓo e hakkille ammin kay tiɗalla mawɗo o yo kabaru kidal ana hani mo humcane hoore wakkati joni o kidalkoɓe hewɓe ngala nder kidal yoɓe gattana on nokku ɗum hakkille so gonga haale oɗo woni tiɗalla hakkika so wona ɗum kay banggal kabaru aja wadde o fay goto dulla wiide wona muttuɓe nder sa leydi ɓe foof kaja kabaru muɗum mi e hooram kay ha ñoom foof wala e kabaru aja wadde o.
Pade pelle ɗe joddade dow kabaru haala muɗum e ɗum eko hebbini haala hakkude hawruɓe batu o.
Rewɓe kewɓe jannama kewɓe du keɓi tiɗallaji goɗɗi wattude sahangal wonno e juuɗe le batu o. Ɓe rewɓe mbajibini sariya nenno ɓe kolli wiide laɓe noddiɓe ɓe darta e laam o humjan hoore fa nenno gaɗɓe ɓi ɓe gaɗɓe ɗi golleji jukke e wi ka fo waɗɓe ɗi yangoji ana kani sarede tafonden haala dewrintinal hani haalede. Keɗɗe ko Oumar Waygalo landodiri e madame Oumou Touré hoorejo baali rewɓe do faccitago mumini sendebu.
Feytarde sariya won komin domi e bandiraɓe me woɗɓe me e woɗɓe fo golleji ɗimi andano yo golleji bonɗi ɗi finatawe leydi me jaɓata. wadata hono yande rewbe dum yo yage le leedi meden di so eden jidi bandiraabe me worbe me e giiraabe me worbe gatana dum hakkile yo golleji di gatte wakkati walde e di mbawi waysinde rewbe so dima ku debbo boni ko gorko e sukaabe dum bona yo dum woni ko min domino taf dido berende ana du sariya jati fey goto hana yande neddo goddo batte jomu yo debbo ada haba ara jogi marfama hana yanna na harba chaldi neddo goddo batte o wala dole mo ndeno mi don domi sariya golle no hani mi don jiddidu jate yokaji nanne li dabareji fey goto yida gendu na biun debbo yanne kana hani sariya wadde
et que justice soit faite
sakira fa be dro don famur mba jew di kabaruji fu de be amen page facebook e compte twitter isi jotamani hirdube lam anandarte e lam o joddade botu jeddundira do kabaru botu mawdo gondude wadede o e wi horebe yo gabe be yiddube lam dum wadan faabe kollita ko hadibe hawrde e gal kawrutan kede ko modi njay jokko hore ird wi adam amadou haydara do faccitango muhammadu samaseku
ceti a beaucoup de spéculation aujourd'hui
wakkat jun o halaji kewdi nangade do wargul ma rafi wargul hirdube lamube der batu mawdo do dewral be leedu malinde hewti ni kabar mudon wori ko buri yo tottondiral hakillaaji dawre yala be leedu malindi ana beede na famu gilla e fudore de min e hirdube lamube ko litti aniya amen rentinede e golleji kawrutal gal ka e do dalilaaji yoga min ko litti laabi koodi wiide ngal do kawrutal na haani buri fuf laataade nokku tottondiral hakillaaji do weltere sifa jogolal lam o sabi do ti allahji leedu malindi fuddi denno so o do kabar huntantaage hore tan min ngana njohobe denno so ni nombe pelliti naade golliji o do batun nyahowo fa nyande didi lewru avril ndu mo bildata fa hunde der kabaru dewral be leedindi do leewi mabbe jaati yon honni dun fuddode kabaru dido golliji tawede e imadraji kuntanoji hore tirnaaji be leedi hunde hewnde nafa yeso kala malinke ka hinnaade di le tajural wasuri dawrude woni ko min kaajaka
lam hakunde jon haani jodaade jango tumbuti e tawdeni o anni yamo gouvernement o bami pelle yo gaaji gonnode le sema kolli wiide yo chalibe jo ngulam hakkundejo leede nokkuje horebe fedde seji ya ko liwele sine himmeji mabbe di fu ngadda kalam hakkundejo fay goto jottaako e nokku mabbe o imirana kilu mayga noddi amata ag el midi kejaado hala seji ya kede ko haldu faccitango fatumata bari
mi denne batu dewral min kebi kabar o wakkati de miden gondi e golleji kawrital gal min ko laaki no kabar o hanki kamin teegiti ke yugonga no anya ju ingulam hakkuneji tombakto e tawdeni jango min jabata aaji ndi wakkati joni miden gondi e wadde imadaraaji kabatobe amin anadari ton bibbe galluje ben ana langino faabe kada jo ingol laamu hakudeji sejiya yibele galluje to mbokto e tawdeni ana gondi e kaldal e laamu o fa kollita o bebe jedda addi makko jo ingol laamu hakuneji idum hollita golleji laamu bangal mun foccitaaki sa imeji amin kuntanaka hore min wirfataako
sakiraabe ando min kibi martinade kumpo wattu wattu gonden joni o joddugo lam hakkundeji tumbuti e tawdeni bantinama fa wattu goddo d'accord des gendarmes en bulli kesi hedde kerol mali e burkina bombe sombu chami do mudum hankem be kolli wi de gendarmes en didon kedde ke hen goto du wattu gonden jonobe anda fu hoto woni Musa Balo o almami Musa Bugu Balo Bugu de ande ko men jago bo bamako bandiji karbek e yonki makko hanke dum wadi fali galle makko du imako ana bara chapantati e jego ne nobe ko liwire yaberende e hore makko be pelli e wiibi inni ko goto commissariat terrain 3e arrondissement ana wondi e wadde horngo fa wadi be di fa wadi be o golle nata e juude kedde ko Yakuba Balo be inni ko goto wi mumin sendebu
fajira ko kune 3h e 4h de maunan gorko ana lelino wangarbe tapude bafal mako o yalti fa o udita bafangal ndeno minani duko marfa num findinimi kon jaltude men taykitiki o moydeedi tiagal mu o tewti huntude hore mako den yimbele taykitike o mayay tafu min ngadi mo le mobile min nabbi mo suudu dogotoro lolido hopital du mali den jotti den ton dogotoro be kuliti men wiide o mayi min joppi moto min garti ciudi giddi ko goto gondo tegal guton wari ewde mi o halani mi yimbe lebbe nati to makko dum be ben jidino warde mo be biimo wonne libe be fa be baramo dun tan waddi be girado o wi o anditi mo fewtinimo marfe sabe den on tewti huude courant le soudou makko tegal mum min jey soudou police 3e arrondissement ton be sifani police abe kabaru Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Sakira ben jandaru en kabaru djungonti les régions ngadi ben pour grand région kuli ko conseil régional de la jeunesse kuli ko rende wadde suka kuli wi anandarte usine ikoma fu ita golle be ngadi imadara do kabaru mudun kenyam faabe kulite be tiagal no yotta yopabe golle o usine fanda mudun faabe kulite himbe ton ko be kebi famude hakkunde lamu o kany e dental yopabe golle o usine kote e be imibe holli wiide be ngada majere sappo tati lewru avril waroru ko yaata journaliste en haalo be radioji noko an gondi e janginede jande balde didi sikka so fa kuncen hore jiru werno kuje mabbe nen no be juuri be himbe be juuri motti tumbutu tawta be sikka so be gondi e janginede be paminate duube paminate leedi yanka ku neddo leedi yanka no hani jogarade hore mudo oxfam kanye cooperation suisse itti jawdi mudun sakirabe do kaddo e kabaruji hande ka kedde heda no wowirni yewtere de anayesu wassalam
Sous-titrage Société Radio-Canada